haradi mankiyo laftu tiidanayse laftu ayu jelnayd iyo chemashadeedi Jow haradi mankiyo laftu tiidanayse laftu ayu jelnayd iyo chemashadeedi wannu kala jeermo aniga jacaylki nalla kala jeeyo ka jaqafiyo laday ka jaqafiyo laday wannu kala jeermo aniga jacaylki nalla kala jeeyo ka jaqafiyo laday ka jaqafiyo laday jabu xiri igaadiyo chukti wan kala dane ruuxi la jifo ruuxi la jifo hadii aad jibo tahay open how to be jabu hi igadiyo chukti wan kala dane ruhi la jifo ruhi la jifo hadiya jibo tahay open how to be
Hadiya jibo tahay, riyo bin hau jibi